baba mungaka
mungaka
ngizi buzi mibuzo ukuthi ngizothi ngibuye mhlambe ngimbuze ngeska morimpi
mungaka
ngizi buzi mibuzo ukuthi ngizothi ngibuye mhlambe ngimbuze ngeska morimpi
mungaka
I guess it's too late ukuthi ngimtshele ngiyamthanda ngoba
Shayana Bara, Tumaka,